uliyoniona zamani, na sasa hivi na dekesha na una raha yani. Mengine
Tools on, yeah, we made it.